sekube nekhaya templeni yami angabazi futhi nakwe yakho la khona intokozo nenkosi ibuka sengathi iwamkile uJesu wakusho futhi wakwenza konke okufanele kwenze ukuba sibe nentokozo omunye athi hayi angikuzwa kahle intokozo enjani kanti lokhuluma ngayo angikubingelele phinde ngamukele futhi engosini efresh ngingusibonelo bithi wakangema ongomlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Ayikho into emnandi nenikana amandla njengentokozo yenkosi. Ngesikhathi sihlaziya ukuthi injabulo yona iwumuzwa wenhliziyo ngezimo ezenzeke kwingaphandle lomuntu. Ungaba ukuhamba kahle kwezinto kwenza ukuthi nakanjani siyajabula. Mayingahambi kahle siyadumala. Kanti intokozo kaJehova injengomthombo wamanzi aphilayo ayisiphetho esiqhuma kwengaphakathi lethu hayi ngoba mhlawumbe ndlela thizeni sikwaze ukwenza kwayisichuze esibazwe yithi cha kodwa ingoba nanoma ubani okholwa nguJesu kwingaphakathi lakhe kuyagobhoza amanzi okuphila singasho sithi amen kuleyo ndawo ngithi manje ngakusho lokuwe futhi ukuthi kuzoba negalelo. Kodwa uma sekuNkulunkulu ekusho kuwe ngezwi lakhe, umoya ongcwele uzokukhumbuza, qeda kurefreshe. Ngokungenamazwi oluntu angakwazi ukuchaza lokho azobe kwenza kuwe edala lentokozo. Ngoba sePhilip 3 verse 1. Elokugcina bazane bami, thokozani enkosini. Ukunilobela khona lokho angikwenqeni. Kepha nina kuyangicina. Mlaleli, ngizizwa ndlelanye njengomphostoli uPaul lana. Ngiyathanda kulokhu ngibuyela kuwe ukukuxoxela ngentokozo yenkosi ukuze ulungele ukubhekana nakho konke impilo engakuphonsa kuwe. Akukhona ukuthi azikho ezinye izinto mhlawumbe singakhuluma ngazo namhlanje. Ukuthi nje intokozo enkosini isemqoka futhi inamandla. Ngakho akuyona inkinga kimi ukubuyela kuso lesi sibhalo ngikukhumbuze ngaso mtaka baba. Ntokozo kaJehova ingamandla akho. Futhi ufuna uqinisekise ukuthi uyakwazi ukuthi uphampeke ngokwanele ukubhekana nohambo. Ebese umoya ingcwele alokho etshale njalo le ntokozo enhlizweni yakho. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuthola i-devotion fresh nsuku zonke. Sithumele WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Kanti uzothokoza futhi ungena kwi-Facebook page yethu ethi Izwi Elifresh.